travel to Gatanga Gocha. I want to give you my right. Baby, toga na tuchukole paka kesho. Kakuwa mukwanda kupenda. Yago gondota everyday night boy. Taka lanko twine ko Paris. Ayo my baby watani polisi. Bahei chava kabe. Nila iksi ya bafa mazukine. Bahei chava kabe. Nila iksi ya bafa mazukine. And I love you Romeo na Juliet. Kanku ilo mkwana uchele. And I love you Romeo na Juliet. I will love you forever, baby. And I love you, Romeo and Juliet. Kanku ilo mkwana uchele. And I love you, Romeo and Juliet. I will love you forever, baby. And I really tend to take the cocularity. Love utali na jini na. Ya kabi, ya mani. Love dampenda lula. Atili umichidi lato ya gala kuzina, baby. Oh, ya gala chii. Alinze mitewe kona tonight. Window party. You know
to party.
You know
to dancing.
And I love you Romeo na Juliet. Kanku ilo mkwana uchele. And I love you Romeo na Juliet. I will love you forever, baby. And I love you Romeo na Juliet. Kanku ilo mkwana uchele. And I love you Romeo na Juliet. I will love you forever, baby. Kuna mkwana gami na tonight. Nana masafo tukatanga gocha. I want to give you my right. Baby toga anda tuchukole paka kesho. Maku mkwana kupenda. Yago gondota everyday night boy. Toka lanko twine ko Paris. Ayo my baby watali polisi. Bahei chava kabe. Nila iksi ya bafa mazukine. Bahei chava kabe. Nila iksi ya bafa mazukine. And I love you Romeo na Juliet.